Galata yako ndinalandira unandikumbusa zipempera unanenesa mulungu walipo ndipo kubwera kwake yamabwera ngati mbala amabwera ngati munthu muzikolo yamba anabwera ngati Noa analalikira zaka zoposera 100 ndipo pamapeto pake iye anatesa ziko nalowama Mose kuigubuto ngati munthuso namenya mazinyanya nigawika pakati amabwera ngati munthu uchenjere ungazamuphonye kalata yako ndinalandira inandikhuza
kalata yanga yanga munalikutenga wabwino kalata yanga yanga munalikutenga wabwino
anabadwa kwa Ayuda kuja ngati munthuso Ayuda sanaziwe mulungu pakati pawo ankamulavulira hena kumamunyoza ndi mwana wa Maria uya ngati uzecha vuto la kusaziwa anamuponya Mesia anabwera so kuchigwa nkhondo ya Filisiti yana mulungu wakulira tithandizeni ambuye tabwera nicho ndi mzati pulumusi anabwera kutupi ndipo anakhala Davide mfumu Solomoni napempha nzeru yoona mulungu wanasika muthupi la Solomoni ndipo anali kuweruza nkhani muchoonadi mulungu ndi zimu saoneka ndi maso koma kuti aonekere yamabwera ndi munthu muzisamala inu mungazamuphonye kalata yako ndinalandira inandikhuza
Kalata yanga yanga munalikutenga wabwino Kalata yanga yanga munalikutenga wabwino
Kalata yanga
Kalata yanga
munalikutenga
Kalata yanga yanga munalikutenga wabwino Kalata yanga yanga munalikutenga wabwino Kalata yanga 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 munalikutenga wabwino Kalata
Tenge ungero wa pamfu.